Downloaded from ilovezedmusic.com.
Aleluya, 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 hosanna.
Yo, yo. Oh, I'm not gonna call her. This is serious.
Wait. Shika maho kosei. Watalo pangali tokei. Nakama ikiwa yako haipotei. Kwa ajua gaha ongei. Ukipata wanasema unaringa. Ukifuria we mjinga. Mezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywa ni unakwenda. Shukuru Mungu baba. Aleluya. 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 Hosanna. Gara osta day. Hakikisha kazi uichezei. Mana bosi hakosei. Punguza uongo. Ukiweza punguza na hongo. Siendekeze migongo. Zambi kwa Mungu baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywa ni unakwenda. Shukuru Mungu baba.
ilovezedmusic.com.